Yeah, I got it's her love, baby. And this is when I work lost with my son.
This is a double song, baby.
Mother.
Mtoto chuchu dede ngozi laini Penzi langu kwake nimebaini Ananipenda nasimika Moyo umesitirika
Wapambe pambe wanaweka nuksi Nikupike chini Akimlume na misisiki Mtoto nyama ulimi
Kamwili chuku chuku Kama miso mitindo Na ulivyo mahiri mtukutu Ukisakata msondo Umenibakisha puku puku Nachechemea na magongo Ukininasa kasumanku Sinaga longo longo Nataka ni kuonge jagwa Fanya kama unaichota pingili Nipe vile vya namba saba Vya kupanda kushuka pingili
Zila kejeshi mbibwana Wanga hapa minibamba Mtoto chocolate na namba tu Nimewezeka Ananipa mambo kemkemu Kisa nimeleka Tena anaikamulia na ndimu Anainogesha Ananitia wazini Yani mtoto pambe Ananipikia masapu sapu Najingongo kwa Ai Teresa Margarita baby
Alivyo odari mashuti ambali Najikunja kasamaki Ifocha mende ufungu wakabati Aninogesha kwa nani Akisijiwezi juu yako Kuma hapa nimekubamba Mie chokoleti napendwa tu Una napendwa tu
Pezi lake jeshi mie wana Wama hapa menibamba Mtoto chokoleti na namba tu
Somebody yo
Na namba tu Zila kejeshi mie wana Kwa mahaba menibamba Mtoto chocolate na namba tu Ahi na namba tu
Ya washi lami Lami kana nipenda sana Hey What if could be me and you saw me tell a girl and we are looking for a better girl and you told Why you come you're my bad boy don't show you love Bad girl talk right you know I'm a star boy cool boy land from a no Yeah from a new I got baby Roll your body like a jockey. Anytime I want to fly up like a rocket. Hey, hey, somebody on the door is knocking the door without papa me show the body.
Smaller baby, hapo ndo unapenda. Wap tu ende chamber. Nsipo kuona kuwa star task na unachenga. Rafuzi ya kipemba. Ndo wa sita remba. Na ulivyo kuwa iti basi ring ni December. Hata simu sisikiza washikaji chumbani tukiwa ghetto. Oh baby ni fire. Kwani ukiwa na mimi sitamani hata sabuni ya deto. Oh baby vibaya.
Zila kejeshi mie wana Wama hapa menibamba Mtoto chocolate na number 2